bonela kwa le matalene Ishesho mwa majaemi yo Miti bonela kwa le matalene Ishesho mwa majaemi yo Mkona uti bonela kam Chifikini mwa majaeri kam Mkona uti homa kam Chifikini mwa majaeri kam Chilangu male ikuli mwino Nibuha mwa majaeri kam Shapanda logu tamburi pe Nibuha mwa majaeri kam Chilangu male ikuli mwino Nibuha mwa majaeri kam Shapanda logu tamburi pe Mama Jenny come
Hold your wallet, hold your trousers Hold your wallet, hold your trousers Mama Nishipachi nati purugu mwino Mama Jenny, you wanna ya wangeno You wanna ya wange Nije mpukani na maevo mwino Na maevo mwino Mirila yeka ni na milaya mino Ishesho shangena Loko shangena shiku I'm so beautiful Ah, I'm so beautiful Loko shangena shiku I'm very sexy Ah, I'm very sexy Mama jayeni shita itaya wino Mama jayeni shita itaya babo
Show